Magufuli Babala, Joseph Babala, Johnny Pombe Babala, Magu Babala, Masamia Mamala, Majaliwa Babala, Bashiru Babala, CCM Chamala. Kona kwa kona chochotu chocho, kwa wakubwa paka watoto, Magu anazidi pamba moto, wapinzani matumbo joto. Mechoka eti, mnataka lala, wapinzani watatuzidi, wataweza umuziki. Sa tuende gisambu gile, sambamba, Magu anazidi bamba, tafufua na viwanda, dege zetu tunapanda, wataweza kweli, kushinana nasi, atawa kiungana, matusi kututukana. Magufuli Babala, Josefu Babala, Johnny Pombe Babala, Magu Babala, Masamia Mamala, Pole Pole Babala, Zemangula Babala, CCM Chamala.
Ati mselema, ati cha selema, wananchi wamesema, tunashinda tena.
Wanazani kura mseleleko,
tunakwepa.
Watabaki masono neko,
tunacheka.
Kwanza kujagati, nikupe mikakati, amelete mwendo kasi, barabara juu na kati. Shule za kata
nibure,
sekondari
nibure,
hospitali
nibure,
kwa wazee
nibure.
Sisi tushinda tena, sisi tushinda tena, Magu anashinda tena, Magu anashinda tena, Samia anashinda tena, Mama Samia anashinda tena, sisi tushinda tena, sisi tushinda tena.
Magufuli Babala, Josefu Babala, Johnny Pombe Babala, Magu Babala, Makonda Babala, Kari Jamsi Babala, Juma Mabodi Babala, sisi emu chamala.
Suka ukipanda na ile shate na vua, suka ukipanda na ile bukta na vua, jamani na vua, mama na vua, mwazenu na vua.
Kuna Basata,
basi napiga yope,
uwezi,
unapiga yope,
uwezi,
Magu napiga yope,
uwezi,
Masamia napiga yope,
uwezi.
Wabunge napiga yope,
uwezi,
madiwani napiga yope,
uwezi,
wajumbe napiga yope,
uwezi,
wenyekiti napiga yope,
uwezi.